Where, where?
Nimepoona mashtaji tunalewa, kakapita kademu kamenelewa, kakaja faster bila kuchelewa, mwezi dizani nakosa hewa, kakauliza kama naito badesti, eti kakolazi kakodi ata guesti, eti cha msingi nisende na vesti, yani nisiwambia cha mabesti.
Asa sijui nikagonge nyagi, au nikagonge bebe, sijui nikagonge banana, au nikagonge yokozuna. Asa sijui nikagonge nyagi, au nikagonge bebe, sijui nikagonge banana, au nikagonge yokozuna.
Kagachana na mimi DJ, kaka mfata mchapi wa kuasilei, sunajua na kulaga mashemeji, shemeji we.
Na mwana akuvunga kaunga, akachukua namba kabonga, akukacha salama kabonda, akabonda kwa chini kanyunda.
Asa sijui nikagonge nyagi, au nikagonge bebe, sijui nikagonge banana, au nikagonge yokozuna. Asa sijui nikagonge nyagi, au nikagonge bebe, sijui nikagonge banana, au nikagonge yokozuna.
Na kwa machizi boti badimani, aka kamanzi sijui kanani, kana pita pita badimani, aka kamanzi hivi kanani.
Mbona kama kila mtu yupo splaga, badi swagi yupo, boya KB nawe upo, Lady Money naye kumbe yupo.
Asa sijui nikagonge nyagi, au nikagonge bebe, sijui nikagonge banana, au nikagonge yokozuna. Asa sijui nikagonge nyagi, au nikagonge bebe, sijui nikagonge banana, au nikagonge yokozuna.
Indo ile ambayo machizi boti wanaluka nayo. Tunakwenda ki Batman, it's your boy Batman, baddest Batman.
We'll be right back.